Yeah. Cock, I'm lazy. The magical pop star. Yeah. Opportunity ni less kama jeshi ya maness. S na S less na wadunga kales. Marapa na watoa yomsha mess. Maji fresh less isiolo jukuko fresh. Na repisiolo once more juniko fresh. Kanyari ya na wablesa na wapiga miresh. Nikishika mic freestyle na wachapia lines less. Kuleme ni laki hadi kwa juniko na chess. Isiolo big set 2013 do the best. Uliza una huru tulipo pata huru. Mabwaji dai mahuru Gavin watamboy, this never little boy, do it the best. Wajichocha na Lexus, na kuambia kuwa mless. Yatu kivweka muhando, juna wa bless. Na shika my precious, anita baba Nash. Hey, solo number moja, Davido knows the rest.
Hands up, hands up, Texas, hands up. Hands up, Texas, hands up. Hands up, Texas, hands up. Hey, solo do.
Waliona homa na boss na beat ni gani na homa isiolo ndo noma uliza ata kigoma niko underground castock city tini vinoma seka wasenali na sikia kuna ebola asia kula do zake ndo manata izi hola maskini oe ae afadhali miu hola oh yeah mido mindi zina pantslam patola isiolo shani fuza rap so mi rap kwa hole jirap kaka mezi tuna roll ku roll kwa bitu tasikia buu jisio kula mabuyo mini boy bado mi Simbuyo, lazima kubreka do, kila Sunday. Thanks to God for this, another day. Na kula chips, chicken, ugali na pia mbuzi. Yazi kula nazi, keja kuno na mbuzi.
Hands up, hands up, Texas, hands up. Hands up, Texas, hands up. Hands up, Texas, hands up. It's all a do. Hands up, hands up, Texas, hands up.
Ni madamangu wote wa Texas.
Yeah,
tuko pamoja. Mbaya mbaya mtu wangu. Yeah, one love sana mazee. Hip hop jamu. Yeah, na kau na beef mtu wangu. Yeah, nipigie simu maniga. Shit.